for sex.
You men that bitch, you men that sins I. Kill up and then me ni corner. Asa kwa nini mwana pada. No, ani mtupe sada pada.
Au ni roge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo na unaji mix. Nipeleke police, au ni roge niwe chase, uwe peace, au vip, sambo na unaji mix. Awe, acha wip, na leo na esifanyi kitu, acha wip.
Yeah.